ngiyasaba. Utangtshela umhlaba wonke ukuthi ngigejile inkinga manje ngiyasaba. Utangtshela umhlaba wonke ukuthi ngigejile inkinga manje ngiyasaba. Umuntu uyachiya,
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 utangtshela umhlaba wonke ukuthi ngigejile inkinga manje ngiyasaba. Utangtshela umhlaba wonke ukuthi ngigejile inkinga manje ngiyasaba.
One plus one was a tuna minyas, got one is a balan.
Umuntu uyachiya,
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 umuntu uyachiya.
Umuntu uyachiya,
umuntu uyachiya.